katonda okweto kwa mumanyi
ole
singo bulungi
ole
era yambye banji
ole kola katonda o
kati okabira chimunange tona kuwala sanyuliendese nebizibu byo sanze ngabinji chichisera bigende bulikate kulaba wela likirira gena kwe kuli kumutima buli mwaka obawe kubagiza esubira kugwa teba kuchusa nogenda mumasabo balimba balimba buli genda yo buli chejusa anti kwansinga kwansinga tokwa mumanyi
mukole
singo bulungi
mukole
eba yambye banji
mukole
kola katonda okweto kwa mumanyi
mukole
singo bulungi
mukole
eba yambye banji
mukole
kola katonda o buli yesiga mukama abera mugumikiriza gebizibu nebwe biche binji elata biduka kati sabada mwesubi oliza kokonye kuluji akuita jangu jendi jangu mwana wangwe bino byansi gomu kwesa maso nsonga ozitadde mwechejo olokuba ludde wokatugamba nti komuchawo olwecho olwecho tokwa mumanyi
mukole
singo bulungi
mukole
eba yambye banji
mukole
kola katonda okweto kwa mumanyi
mukole
singo bulungi
mukole
eba yambye banji
mukole
kola katonda o kati ebyange nabikwasa mukama katonda gwe wekowe chisa tonji eryo nebanga lye maze nawe ubadde mwesigwa kati twalira kala sigwa mumanyi abalabe bange wadde banji jendi alitwawula musimanyo bane gwe wadala balala biwani aluddewo kutuka naye wadirao gwe wetu nulira ngo sanyo kende katingo wede mwesubi
mukole
ono nyasimbi
mukole
damu amanyi
mukole kola katonda o
obanji bwalenti
mukole
ono nyafizi
mukole
damu amanyi
mukole kola katonda o
oba munsichi
mukole
owambo oba mumpi
mukole
damu esubi
mukole kola katonda o
byoyagala yabirina omukisa kumulimu yagulina kwebanju jotolina omukisa kuwadozimbe kalina